usbuucyadii ugu dambeeyey waxaa soo baxay warar sheegaya in koox xag jir ah oo xiriir la leh ururo xag jir ah ay ka soo baxday dalka Mozambique. Kooxdaasi ayaa gobolka Cabo Delgado looga yaqaanaa Al-Shabaab, waxaana ka horreysay koox kale oo iyaduna lagu magacaabo Ahlu Sunna Wal Jamaaca. Hase yeeshee, khubaradu waxay aaminsan yihiin inaanay weli caddayn in kooxahani ay xagjir yihiin iyo in kale, iyo inay xiriir la leeyihiin ururo dibadda. Jasmine Oberman, oo ka mid a dadka ugu aqoonta badan ururada xagjirka ee dhinaca koonfureed ee qaaradda Afrika, waxay ii sheegtay inaanay jirin wax muujinaya in kooxahan la odhan karo waa xagjir diineed. Waxay ku tilmaantay inay yihiin qawlaysato geysanaysa dilal argagax leh si ay u gaaraan ujeedooyin iyaga u gaar ah.
Doctrine, there would have been a clear-cut alternative, there would have been clear-cut structure with leaders stepping in and saying that we can offer a better option than what the Mozambican government is doing. But that is lacking. That is not present. Al-Shabaab or the Shabaab...
Waxay tira haddii ay yihiin kooxaha xagjir ah, waxay soo bandhigi lahaayeen mabda' cad, ajende ay kaga duwan yihiin nidaamyada kale, waxaana ka soo bixi lahaa, ayay tiri, hogaamiyaal leh waxaan haynaa wax ka duwan dowladda Mozambiq. Taasi haatan ma jirto, umana jeedno. Al-Shabaab ma aha, ayay tiri, koox urur ahaan u jirta. Waa magac ay u bixiyeen dadka deegaanka. Waana inaan fahamnaa sida bulshadu ay u shaqeyso iyo fikirkooda. Marka ay yimaadaan dadka ka socda Ciraaq, waxay dhahaan, ayay tiri, reer Ciraaq. Marka ay yimaadaan dad ka socda Bariga Dhexe, waxay ku tilmaamaan inay yihiin Taalibaan. Dadka meeshaas jooga ayaa u bixiya Al-Shabaab. Haatanna qof kasta ayaa ku soo booday oo dhahaya, waxaa jira koox la yiraahdo Al-Shabaab. Ma jirto, ayay tiri, koox la yiraahdo Al-Shabaab. Waxay kooxahani doonayaan waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado. Waxaa cad, ayay tiri, inay cabsi abuurayaan oo ay bililaqo samaynayaan, ayna dad ka goynayaan madaxa. Waana fal waxashnimo ah, laakiin waxa ujeedkoodu yahay weli ma cadda. Jasmine Oberman waxay ii sheegtay inay aaminsan tahay inay yihiin kooxo danaystayaal oo doonaya inay dhacaan cunto, guryo, daawo, isla markaana bulshada ay argagax ku abuuraan. Waxay sheegtay inay jiraan kooxo dambiilayaal ah oo nidaamsan oo ka faa'iidaysanaya dilalkan. Dowladda Mozambique ayaan ilaa haatan si faahfaahsan uga hadlin kooxahan, inkastoo madaxweynaha waddankaasi Filipe Nyasi uu markii ugu horreysay talaadadii dhoweyd ka hadlay dilalka kooxahan ay geysanayaan, waxaana uu sheegay in ciidanku ay soo qabteen qaar ka mida. Waxaan weydiiyey Jasmine Oberman waxa ay ku macnayn lahayd mowqifka dowladda Mozambique ee qulqulatooyinkan.
The government at this point in time, two things. One, we are seeing, and this is a concern and I'm not being critical, a government in denial. For them, this is a local issue.
Waxay tiri, dowladda xilligan laba waxyaabood ayaan ka aragnay. Midda hore, ayay tiri, waxaan arkaynaa oo walaac ah dowladda oo dafiraysa waxa jira. Waxay u arkaan, ayay tiri, arrin hoose oo degan oo ay aaminsan yihiin in gacan adag lagu qaban karo oo militarigana loo adeegsan karo. Dabcan waad u baahan tahay militari, ayay tiri, laakiin waxaa kaloo loo baahan yahay sharciga kala dambeynta in la ilaaliyo. Laakiin looma baahna, ayay tiri, qabqabasho dadka ah oo aan kala sooc lahayn ama in la burburiyo bulsho ka cabanaysa booliiska iyo kooxo kale. Waxaan la hadlay, ayay tiri, nin ka tirsan booliiska oo dhahaya, waan ognahay meelaha ay joogaan kooxahan, laakiin uma sheegayna dowladda sababtoo ah halkaas ayaa naloo dirayaa. Waana dad waalan oo aynaan doonayn inaan la dagaalanno, waana ka cabsanaynaa. Waxaa haatan jira, ayay tiri, gacan militari oo culus, taasina dhibaatada ma xallinayso. Waxaa gobolka ka jira, ayay tiri, dhibaatooyin xididaystay oo u baahan in la xalliyo. Haddaba maxaa ka jira wararka sheegaya in kooxahan ay xiriir la leeyihiin kooxo ajnabi ah oo argagixisa? Taasi khubaradu waxay sheegeen inaan loo haynin wax cadayna oo buuxa xilligan. Jasmine Oberman mar kale.
That there has been foreign influences. Initially, I'm going back to the Al-Sunna group. Most definitely. We must remember that this area has excessive movement of people. Pakistan, Bangladesh, Tanzania, Kenya, Somalia, you mention it.
Waxay tiri inay ajaanib saameyn ku leeyihiin. Waxaan taasi dib ugu laabanayaa kooxda lagu magacaabo Ahlu Sunna. Waa xaqiiqo, ayay tiri, in deegaankan uu yahay deegaan ay ku badan yihiin socodka dadka ajaanibta ah ee ka imanaya Pakistan, Bangladesh, Tanzania, Kenya, Soomaaliya iyo waddamo kale. Saameynta ajaanibta safraysa ee deegaankan lama dafiri karo. Hase yeeshee, ayay tiri, kooxda Ahlu Sunna waxaan si cad uga aragnay fiidiyo dacaayad ahaa oo ay faafiyeen, inkastoo aysan jirin aqoon hoose oo loo leeyahay. Laakiin in koox gaar ah oo Al-Shabaab la yiraahdo ay halkan saameyn ku leedahay, taasi ma jirto, ayay tiri. Ma danaynayaan deegaankaas, ayay tiri Al-Shabaab. Ma danaynayaan, ayay tiri, deegaankaasi ISIS. Laakiin waxaan meesha laga saari karin, ayay tiri, markii hore inay jireen shaqsiyaad ajaanib ah, laakiin haddana ma jiraan, ayay tiri, wax cadaynaya in ajaanib ay hoggaanka u hayaan. Dadka falalkan geysanaya, ayay tiri, waa kuwii deegaanka oo kooxo yaryar u socda sida 3 ilaa 10 qof, kuwaasi oo geysanaya falal arxan darro ah. جاسمين أوبرمان وحان وحكا ويديا وحان ونقون كرو مستقبل كتلقى موزمبيك إي إنقل الاساها كجر قوبل كاس وكاني كرو إنكو حم من تدين هاي كسو هوسك عان ديللك يا عدا ود سعوتا
For an organized extremist group to take hold in that area there needs to be some drastic changes
waxay tiri in kooxuhu baysan u xaq jir ah ay deegaankaasi la wareegan waa inay dhacaan isbedelo waa inaan aragnaa ayay tiri urur dhisan oo leh hoggaamiyeyaal sidaan ku aragnay Boko Haram ayay tiri markii ay hoggaanka qabteen hoggaankooda xilligan xaaladu saamaxaysa inay soo baxaan kooxaha xaq jir ah waa ay jiraan laakiin waxa loo baahan yahay ayay tiri inay jiraan shakhsiyaadkii ay ideolojiyada lahaa inay qabtaan maamulka taasina haatan ma dhicin waana inaan sugnaa laakiin hadda walaaca ugu weyn waxa weeye ayay tiri kooxo hubaysan oo mucaarad ah oo ay suurtagal tahay inay saldhig u noqon karaan kooxaha xaq jira dawladda Mozambique ayaa haatan sheegtay iyadu inay ciidamo xaal la u dirtay gobolkaasi hase yeeshee ma cadda inay fal military ku soo afjari karto cadaawada iyo dilalka ka socda gobolkaasi Cabo Delgado